Vitu kwa miosingi zimenichosha. Kwani ajue mzee wala kijana, usingizi ni usingizi tu. Deni la usingizi lazima kuzinipa. Usingizi napakudai ajue uko nani, sehemu gani, wewe nani, wewe vipi. Ukilala umeshiba utaamka na njaa. Hospitalini wanakwambia ulale sana uokoe maisha yako. Kazini mwako meneja anakwambia usingizi ni uzembe. Siri ya usingizi ni nini? Kitendawili. Siri ya usingizi ni nini? Umekosea. Unipe mji. Unipe mke. Siri ya usingizi ni mwanamke. Ukipata mshikaji usingizi nyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Kiss me, my darling. Usingizi siri yake nini?
Na ma ma le, na ma ma le, le le le.
leko Neno mama leko Nene ukaramo ya leko Tashisha leko Loko meko